ngesikwele nje sikwele nje
yehlisi sikwele
sungaxeka abantu xeke na
ay
suyalaza
aziwa
njalo mangingakhathuze kwakho you always think I'm up to something futhi manginawo awuneliseke efonini yami ubhizi
searching
mbuza imbuza ubukuphi noba nenzani sophenduka usatshe buyisothando lwami ngiqhubeke mhlawumbe phambili ngizothola something esikwele sakho sobulala tufefi tungcwajugezo kushule madlozi esikwele sakho sobulala kushule madlozi ngiyakuthanda ubona kuba icala libona khunjuzwa ngento yango 94 mescall nakhona landelwa ividiyo khona nangayibamba iworld of four sengidlala usijave before zinto esekho like before can you please go back baby no I cannot go back baby you're too insecure too much as quella you can't find a cure lungisa inhliziyo yakho nendlela zakho njalo mangingakhathuze kwakho you always think I'm up to something futhi manginawo awuneliseke efonini yami ubhizi
searching
mbuza imbuza ubukuphi noba nenzani sophenduka usatshe buyisothando lwami ngiqhubeke mhlawumbe phambili ngizothola something esikwele sakho sobulala tufefi tungcwajugezo kushule madlozi esikwele sakho sobulala tufefi tungcwajugezo kushule madlozi
Tetha mahla ngoshiwe ngisechallenge sengafahla nokuya mthabenze nokubiza ungiyamala kathele ungenzi soka lamanyana ay dalo mundo yangthu noma ngthulu yangthu lana ukho kuzolu loluthando langthu
ay mina langthu
suka mantamadu indod bangihlala uyangikhahlela ngibhol kwekati negundwana uyimbo ngishadene bhubezu yimbola konke engikwenzayo akukujabulisi noma sengikhala kukudabulisi nasempedeni awusangijabulisi khona abancona awusangiqabulisi
njalo mangingakhathuze kwakho you always think I'm up to
something
futhi manginawo awuneliseke efonini yami ubhizi searching mbuza imbuza ubukuphi noba nenzani sophenduka usatshe buyisothando lwami ngiqhubeke mhlawumbe phambili ngizothola something esikwele sakho sobulala tufefi tungcwajugezo kushule madlozi